sawirkii 7-aad lama qof yaa unuun ma kontrolayaan eebbahay iyoonay shaydaan lamaadood dhatiyood nebad ma jirto rabbigamadii usna koontaroolow walaafalayni iyo weli sameeyaanabu usiki farhee madii shaydaan uu na hogaamiyaw na koontaroolaw walfaylan ma sameeyaane marka barshey shaydaan yaak absadaane walaa kaloo ka absadaane dadkii sihir sameeyaan unan haddii masiirno iska hanaagno walaa inbaahannay naxariis dadka barshayna markii naki hanaagaan walaa linbaahanye inay unun aan naxariisanno maddii siduun weelno iise yaan aaminsanne shaydaanna walmana ka samaayi karo manana duufsadi karo